Walo ripoti mpya fulumizidwa ba kugombia ujenje bikutendekwa ni Makerere University mu bango lya Makerere University College of Health Sciences na kizuliwa nti munana kubuli bavubuka batini 10 abaine shuadde hecho kuzira asima bali mu mbeera mzibu nnyo era nga ekisinga okuvaako mutawaana guno y'empewo enkyafu gye basa okunoonyeza kuno kwatunuulidde abavubuka wakati wa myaka 12 ne 19 mu masomero ga sekendwa ga Kampala ajajiridde okunoonyeza okwasokolebwa n'ekizuulibwa babiri ku buli baana 10 abavubuka abatiini balina ekirwadde ekyasima naye ne basuulibwa nti abasinga bayite bali ku ddagala. Dr. James Katumba Davis nga yakwendemu okunoonyeza kuno ategeezezza nti singa tewaliwo kikolebwa omuwendo gw'Abannayuganda bakasifunirwa kino gujja kweyongera kubanga abayizi bano baddayo mu maka gaabwe n'abaana ne basigala ku masomero okumala ebbanga.